Mchoraji sura ya 28 mstari wa kwanza hadi 13, na unasema